Ascolta!
Yani kila napowaza kichwa bado akipati jibu. Nesi kama na mikosi undona nipa tu majaribu. Unasema unitaki sawa, siwezi kubishana nawe, ila kinachonumiza sana jinsi unavyonitukana. Unasema si lolote si chochote, umesahau nilofanya baby. Yani umegeuka kiokote, leti wajuzi so wajana. Unavyotenda jona nikosea, unavyofanya jona nionea. Kadori dori kako simple, kadori dori kamependeza. Kadori dori kako simple, kadori dori kamependeza. Yani siku taporudi nitapika chakula watu wale bule. Hata nazi nitavunja njapanda ili usiwaze kule. Najua wene feza wamekudanganya na wakaniona fala. Yani bila kufikiri ukaingia mazi mama tusuka nitukana leo. Unasema si lolote si chochote, umesahau nilofanya mama. Yani umegeuka kiokote, leti wajuzi so wajana. Unavyotenda jona nikosea, unavyofanya jona nikosea.